KGT Shedet, IG Records baby. Everybody say,
yo, shit it, shit it, shit it. I ain't say shit it, shit it, shit it.
I just come with a boss.
What's that? Wendo kwangu number one. Vicheche nshaviacha gizani. Penzi ragu kwako kamzani. Pima aji uchini nishakatatani. Utake nini miki mbele mbele. We mwenye utake pizza, utake mchere. Na wanasema urini pagandere. Acha wonge, iyo ni gere gere. Nando mana nazisaka tu. Acha nikeze buata ni buata tu. Hapa kimeshe waka miwako bu. Tumia unagotaka changu chako tu. Kazi kwako du. Haso toka way back. Kula tungi ukeze mianta kubeba. No, se pushy me back. Ila kama una madeni mita pay back. Okay.
Haso toka way back. Kula tungu kizi mi enta ku pay back. No, mimi se pushy me back. Ila kama una madeni mita pay back. Na mina gata. Na no mana na. Hakuna kununa kila siku tansa. Na mina data.
Mindo bonge la buwana, bonge la buwana.
Ndoma na mina data.
Bonge la buwana, bonge la buwana. Hey, mi sota jiri, sota jiri. Sota jiri, sota jiri. Ila vitu kama last week. High heels, leggings, G-string. Vote kubipata easy baby. Yote nita kizi baby. Sito kupa kama sizi baby. Ukini tosa nita kuwa kama cheesy baby. Yes, nilikupata kwa manati sana. Hapa na enjoy wale si wataki mama. Sijagonga niche wasi chana. Bonge la buwana toa wasi wasi mama. Nilikupata kwa manati sana. Hapa na enjoy wale si wataki mama. Sijagonga niche wasi chana. Bonge la buwana toa wasi wasi mama. Na nana haso toka way back. Kura tungi ukizi mia taku payback. No usi pushi may back. Ila kamona madeni mita payback.
Haso toka way back. Kula tungi ukizi mia taku payback. No mimi si pushi may back. Ila kamona madeni mita payback. Na mina data. Na no mana na data. Na no mana na mina data. Na no mana na data. When you pay tam-tam. Nama sham sham. Hakuna kununa kila siku ndabasa. Tam-tam. Nama sham sham. Hakuna kununa kila siku tansa. Na mina data.
Bonge la buwana, bonge la buwana.
Ndoma na mina data.
Bonge la buwana, bonge la buwana. Yes, haso toka way back. Kula tungi ukizi mia ntaku baby. No, si pushi may back. Ila kama una madeni minta pay back.
Haso toka way back. Kula tungi ukizi mia ntaku baby. No, mimi si pushi may back. Ila kama una madeni minta pay back.
What's that? Haso toka way back. Kula tungi ukizi mia ntaku baby. No, si pushi may back. Ila kama una madeni minta pay back.
Haso toka way back. Kula tungi ukizi mia ntaku payback. No mimi si pushi may back. Ila kama una madeni mita payback.
Yes sir. Mindo bonge la buwana, bonge la buwana, bonge la bonge la buwana. Na Lina Alina baby. AG Records baby. Na KGT KGT Shedet.